Price Music, baby.
Asante Mungu. Yeah, kuwa hapa baba ni baraka zako. Asante Mungu maana mimi ni mja wako. Na ninakiri na shuhuda neema zako. Na nishakula kiapo nitakwepo pale ulipo. Yeah, asante Mungu maana leo ni good day. Nimeamka kwa kusifu na sikuache kupray. Na so kwamba mimi ni msafi labda mimi sikusei. Na so zalu upendo wako mimi leo you high. Hizi neema baraka zote ingekwaje unadai. Ninakula ninashiba neno mimi na furahi. Mja wa wote unatabaka baba wewe uchagui. Kwa nguvu zote na kusifu Mungu wetu you high. Yeah, kusu shetani baba I don't know. Hataweza hata punje kuni control. Liko nitoa mbali sana baba God you know. Kwako huku raha sana daily mina bow. Yeah,
baba mina sema kweli asante. Neno lako ntasambaza walipate. Mini msafi nipe divai na mkate. Kwa shida na raha usiniache nikumbate.
Yeah, yeah, yeah. Tunanguka tunainuka tunasimama na kimbia sana. Baba Yesu hatuwachi, Baba Yesu anatupenda.
Nasema asante Mungu Baba, ah, we Mungu Baba. Nasema asante Mungu Baba, ah, we Mungu Baba.
Yeah, Yesu ndiye mkombozi wangu. Hata niye wote ndugu zangu. Ni wambie zote siri zangu. Yeye ndiye tumaini langu. Ubarikio kanibariki mengi yanaonekana. Hata matatizo vipi ni yeye nasemezana. Makanisa misikiti kwake tunaungama. Matatizo vizingiti kwake vyawezekana. Yeah. Mungu baba mumba wa mbingu vyote na ardhi. Waje wako mbele zako vyote twakukabidhi. Shetani mimi na kunyo sipite anga hizi. Nikisanga utapigika ubaki na bumbu wazi. Yeah. Wale mabu na ponya, vipofu wanaona, na tibu wenye ukoma, mpaka wenye ngoma, baba weni Dr. Noma, na wote tunaona, mina kosa la kusema, zaidi ya baba, asante sana, yeah, yeah, tunanguka, tunainuka, tunasimama, na kimbia sana, yeah, yeah, baba yetu hatuwachi, baba yetu anatupenda,
nasema asante, mlo baba,
follow me,
gani tukikukosea baba we unatusamehe mali na maovyo sisabika we ni mwingi wa misamaha tangazia yeah. Nasema asante Mungu Baba, ah, we Mungu Baba. 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 Nasema asante Mungu Baba.
Nasema asante Mungu Baba, ah, we Mungu Baba. Nasema asante Mungu Baba,